Pretty girl, I never play you for one more night. This kind of love me and you enjoy to do more night, yeah. Man, no many come matter, your body will be tight. No matter what, baby girl, I go give what you like, yeah. Toto pini, amacho kungulege. Na kama benzi njoto fani hata juu ya ndege. Pua kipini, vigu na matege. Na kama rute tuende moshi hani ukanyo mbege. Nikikosa sorry, sione kama story. Moyo na unanjaya matamaniyo. Kwako nisha fall, do you understand? Mwili umepata kila lio. Najifunika gubi, najifunika gubi. Na kama love shani weka kifungoni. Tukenda movie tushie na yopokoni. I swear to God takulinda kama mboni. Baby girl don't leave me alone. Na shukuru Mungu leo na bless. Mambo sio magumu ni mepesi. Na shukuru Mungu leo na bless. Mambo sio magumu ni mepesi.
Bullet in my head, if I'm doing low. Call me and tell me I come out here and turn you solo. So siri utane kuhomesha, na mwili utaukondesha. The way you give me slow motion, kamuli kama simu full of vibration. From the scale of 1 to 10, girl, I could give you 10.
Yeah, yeah, yeah.
If I give my heart, baby, no gonna black again.
Yeah, yeah.
You are the one for me, girl, one in Maliza. Oh, Maliza. You are the one for me, girl, one in Maliza. Na kama love shani weka kifungoni. Tukenda movie tushie na yopokoni. I swear to God takulinda kama mboni. Baby girl, don't leave me alone.
Na shukuru Mungu leo na bless.
Ah, na bless.
Mambo sio magumu ni mepesi. Nashukuru Mungu leo na bless. Mambo sio magumu ni mepesi.